chulondola abana benju ya nambi chachichi dala netuzali wanga tukaba netukulanga tuwe murugunya ono netufanga tetumatide seno omuntu novera musi ngotega nokutusa lofa ngane byofuna mubyonna byanseno mwebisigala zerekana ensanyuka baana bange muleke lulisanga nze nyimba tuli baiseera tugenda kubewaffe siyero sekanga besumbola nawe waitambale singo jivamu abatakaza nyene bali biwedde omuntu novera musi ngotega nokutusa lofa ngane byofuna mubyonna byanseno mwebisigala zerekana ensanyuka baana bange muleke lulisanga nze nyimba tuli baiseera tugenda kubewaffe siyero talisima okela kuncho dalwa kulo nyo nirukuze teligugamba yetu ikora chenseno kusima nganeta kalitu imibirie miyonjo teje basa chevalia chechivanja fetuza chimuhawa yali musovia ndiyaleta adam nalia na yatena adam negumsinga oyeye yaliganye tuchimanyanti hawa msango gweka mbwe olina tamuno lw'ebintu by'ensi n'atakimanya naye lw'erugendo nti gyalaze olinaye gyagenda yotawaakyo obulamu obutagulwa enese tulwanya twasangawo nsange tetwajja nayo omuntu n'obeera musi ng'otega n'okutuusa lw'ofa nga ne byofuna mu byonna byanseeno mwebisigala zerekana ensanyuka baana bange muleke lulisanga nze nyimba tuli baiseera tugenda kubewaffe siyero tuli baiseera tugenda kubewaffe siyero olutambule tuli baiseera tugenda kubewaffe twabulire ebirungi tuli baiseera tugenda kubewaffe abalwana omule tuli baiseera tugenda kubewaffe tuli baiseera tugenda kubewa ffe tuli baisenze nawe tuli baiseera tugenda kubewa ffe muli baise gwe n'oli
Why?
sani obito muweche nyo oliwa mulembe tosangika ngamba ntunu njakalumu chinde tokukuma mmoyo olunga nanga kubyalo tinsu